tena anza niko border na run. Bongo juu wakali and I'm getting older na than. Niko high kama nimevuta mboga ya man. So get ready, nimeshaweka order ya gun. Sijulikani basata, nafanyi masaka. Niko chimbo machaka, mwili mzima machata. Washata, giza nikitanda huye mashaka. Siwajui na sina haja kipi mnataka. Ukonga ndo nyumbani siki gogo. Skonga nilumiza ndonga siki dogo. Usiache shule muziki haulipi dogo. Kuwa hapa kunetaji miaka wiki ndogo. Tena nakuja kama basha kama mende. Sio kila mamba ni mamba wengine kenge. Watoto wapo kwenye mic wa pepere mende. Ache yende mbele kwa mbele kanyaga twende. Squeeze mpaka viongozi wa dini wanaongopa. Wanachana ila wakiniona mimi wanaondoka wanaogopa. Hali tete pochi metoboka. Sina mkwanja na bado watoto na shoboka. Heyo naruka tikitaka. Mademo nanitaka brother kaka. Stereo singa singa ni msela. Siwezi kwenda jela unanipasa.
Sema now.
Heyo naruka tikitaka. Mademo nanitaka brother kaka. Lanikishika mic ni disaster. Master stiu nanipata.
Singa singa.
Yabwana wika vema niki miss chemicali. Squeeze utaki tena kiki za kuilisi serikali. Singa singa Diego Maradona mechi kali. Gechi kali na maliza hapa hapa guest mbali. Sisikizi ngoma zenu hamna swaga hamna flow. Na niwambea kama demo hamna kaba hamna cop. Nimevunja nazi sina wema nimekula mavi. Kijiwa kikaliki tena nimekula jambi. Wanga wanabana mpaka noma no cavity. Na narusha mangoma no chemistry. Na roastam hawawezi ni this mimi wanaogopa kufa baba roho.
Heyo naruka tikitaka. Mademo nanitaka brother kaka.
Stereo singa singa ni msela. Siwezi kwenda jela unanipasa.
Sema now.
Heyo naruka tikitaka. Mademo nanitaka brother kaka. Lanikishika mic ni disaster. Master stiu nanipata.
Singa.
Amani kwa Ben Paul na Soso. Defender kitimba kimbia unapona chocho. Nilifaulu meta ya form 4 na moko. Mkude bichi sio mikali tunjona koko. Flow ya moto sambamba na call na voko. Na nyanga weza cheza movie ya soul na mboto. Ruti ndefu kari ya koo na boko. Sio ni sababu ya kuchangia choo na choko. Tumechafukwa, akili zimerukwa. Ukizingua chupa za mikojo zinarushwa. Kila kona bila no makaya zinavutwa. Sikaribishwi ndani mana viatu vinanuka. Woma za badiba kule watu wanaruka. Wengi mnafuga misukule ndani ya maduka. Msishoboke na msilete gozi. Tangu nizaliwe sijawahi kuwa tozi.
Tongo Records, Tongo Records, Tongo Records.